nkwa asɛm ɛbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ ubetie nkwa asɛm asɛm a mɛni da so asɛm a ma ahotɔ asɛm a ma ɔdaakye wɔn adi aso bɛfo bibi ɔbɛn wɔn wasɔ sɛ nkwa asɛm bɛrɛ du ɛmsomfo akwa hefod ɛna me ne mo ɛkyɛ asɛm yi ɔyakopɔn nhyira wo sɛ wayɛ kra do sɛ ubetie nkwa asɛm ɛne deɛ mu yɛ mɔmpae adɔmfo mɔbɔmufoɔ pabo tiefo gya wo nkyɛn na akra nyina aba obi ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wo nhyira no wonam w'asɛm so na ahyira awurade ɛberɛ a wo ma ayɛ kra do bi yɛadwene yɛnte aseɛne hɔ adi kyerɛ yɛ w'asɛm mu ware bi yɛni ani sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera ba ɛda wo ase sɛ wotie yɛn awurade yesu deɛ mu ɛna ɛbɔ mpaeɛ amen nkwa asɛm berɛ ɛmsomfo akwae for sɛdeɛ me ne wodi kaka ne sɛ ɛno na ɛnam lifeword media ministry so ɛde berɛ wo wuria asɛm a me ne wobɛkyɛ yi mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ kakra fa wieyɛ berɛ ho a John na ɔkɔpi Patmos asase no so na awurade yesu kristo ɔyi ne ho adi kyerɛ no bɛhwɛ biribi wɔ disɛm ɛti aduanu mmienu yi mu ɛdu na ɛtie onyankopɔn asɛm ɛberɛ yi mehu sɛ ɛyɛ berɛ a obiaa ani ɛnna ne ho so sɛ ɛberɛ a nnipa ɛfighte fɔ nnɔɔma bebree ɛwɔ asetena mu ɛnɛ deɛ aba no sɛ obiaa ɛ sɛ obɛnya biribi ɔde ne ti bɛto ɔbɛyɛ adwuma wei ɔbɛnya sika wei ɔbɛtɔ kaa ɛde no ne adeɛ a sɛ wobisɛ obi sɛ so woayɛ krado a saa bere a ka deɛ na wohwɛ sɛ bebree bɛka se akyerɛ wo nti ɛberɛ yi da me mɛka kyerɛ no sɛ be ready time is running out yɛ krado na ɛberɛ ɛkɔ adentra saa bere nnoɔma nyinaa ɛdi wo adanseɛ sɛ nnoɔma nyinaa ɛkɔ na ɛwieeɛ ɛnɛ yɛhwɛ asase wo so a yɛate bi aman bɛsɔre aman nso yɛate bi ɛnɛ hwɛ sɛ nnipa funtum nsase ɛsɛ asase baabi a nnipa mpo ɛbɛnya nsuo anom no nnipa bɛakɔtu asɛe no ɛnɛ baabi a onyankopɔn no ankasa wabɔ na deɛ aka sɛ nnɛ nsuo yi deɛ ha na bɛfa wei bɛtena ha wobɛtena sɛ ɛnɛ yɛaka no nyinaa ɛfutu ɛti sɛ wokae ɛdisɛm bɛtie aduano baako yimu nnum a ɔka sɛ ɛfrɛ no sɛ me mɛyɛ nnoɔma nyinaa foforɔ ade foforɔ mɛyɛ adeɛ nyinaa foforɔ adentra bɔ sɛdeɛ nnɛ nnipa fom wiase na nnipa sɛ wiase no yɛde tuo ne bombs ne nnɔmanɔma no adeɛ yɛde kutia yɛ nnua yɛde sɛ wiase no nti ama nnoɔma nyinaa di adanseɛ sɛ awurade kristo mu mbaeɛ no ayɛ dɛn aso ɛhwɛ deɛ ɛsi wɔ Israel ne okuro bi so te sɛ Iran America wei mu ntɔkɔ a ɛkɔ so nyinaa ɔso mobɛte ako sɛm ɛwɔ mmeammeammeammea yɛte no bebree didan adeɛ bio na yɛretwɛn nti deɛ ama ne woka ne sɛ ɛsɛ yɛyɛ krado daa yɛhu sɛ ɛberɛ no ni hɔ ma yɛn sɛ wowɔ biribi no a ɛnɛ na sɛ woyɛ ɛkyena ɛni hɔ ɛkyena yesu bɛtumi aba na woayɛ prepared anaa baa na mpɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ nnipa wɔ namyɛnsa berɛ bia o ɛno a ɛtwam nti nnɛ nyame ayɛ w'adom no amendment ɛ sɛ woyɛ ɛyɛ w'adom a ɛkyena wode kɔ wuram so a wabɔ mmɔden sɛ wobɛhyehyɛ wo nnɔma yɛ dɛn ɛyie ɛde nti deɛ a me ne wo ɛka ne sɛ bɔ mmɔden aa ɛsɛ wobɛyɛ krado mɔma w'ani ayɛ dɛn ada hɔ ɛma wobi mbatom mfuturo nyɛ dɛn ɛngu ɛfrɛ ne sɛ w'ani so mmom no wobɛma w'adwene mu ada hɔ pefee ne ho sɛ ampa ɛberɛ no a awurade yesu kristo kaeɛ no aso nti wokae di sɛ metie aduanu mmienu ɛyi mu ɛdu no a meɛntie onyankopɔn asɛm ɔse na ɔka kyerɛɛ me sɛ nsɔ nhoma yi mu ɛdi sɛm ano na ɛberɛ no abɛn and he said unto me see not the sayings of the prophecy of this book for the time is at hand ɛberɛ no aso adentra because ɛberɛ a onyankopɔn yii ne ho adi kyerɛ daniel no ɛwɔ babylon hɔ no ɔka kyerɛ sɛ nsɛm no any non fancy in a branding at the end of but we dear, okay, this a tea, a deno, mieno, emu, a dua, or chess, a brenner soon, to no many nigh a day, a wee, a payo. It is because I'm an oak, and I say, heaven and hell are watching. Heaven and hell, or more, I a crowd or more hear what is going on. Sabria, a woman, they will compete time. Compete time, so I will compete time, the anacy. Compete time, no, I say, ye, am I your phone? You have a promise in your brain. And so on yet at the corner or promises obey no. We are about promises. May I see, may I say, on yet at the corner, in tea, say, Unyanya Quinyano. Now, about Tacunyano soa. If it is now about two to I am here, but can someone can see near the idea by Shambrebia or Brana or Pe Tumino? Your friend is saying, hey, one can, sir. Ti bibri ti yaso sa du campaign tema etu ye no me bia eye ni ade ade no mo ne du ebra abato no bedu ho a na se abato no bedu ho a da e ho na obehu bibia o to abade afa se wo ko bo nsem jem ana se wo ko heaven me bi sa o yi ore bi na owuye owuye no ana obofo be fa no me di ka ode ne ko hell Look at her no who say, ah, your boy more ho, or when somebody cast a yatin' once I didn't do that to the trees with there, when somebody should cool to address it come a month for Germany. Hey, I'm going to go with us, eh? Now, I had a no more come and say me, no more cause be pia, oh, if you ask Bia no who be a, oh, the acquire who dear shows, eh, Sana, her, de papa. The debate don't hear me no both on the Sabbath in Jambu. Number five, say, me uncle heaven, Snapper Hill. Or call heaven, one uncle 2 or 9 feet in him, see, and now a num cool, cool, na yet to know all. Bianco, so they be a cotu, so your concron, near the idea of a dean, I see over come up out. And don't he do don't hear me no both for the Bible, as he a moon, dear, he number four. So better I had a heaven, Hannah, a double call. A penny say, Hell ho. Your brother for you be silent, son. Anna, or can say, and so I will need you. I see one in your mamma call. Now a brother would do on a fiddy. Ah, Hell, why? Would you call what's a sub or some any dear than it is so? A ye, just a no more who nipped Tim and Nipper came nipped charge you your boo bimo. And was ah, Nanya honey didn't come by no. Number four, say, Annie, or say, ah, say, abandon Tessa, Fidio non Tinuasi. Or say, Hannah was a woobow to me, Duaba, Media Mako. No, see, no, I'm could be, sir. A papa, if you had done it to see, or didn't do that to me to see, sir, or Bonsamo. Cause I know I'm a buyer, what dress a camera daddy. Now, Bana on Tessa, we be our cost for you, cost for a month for Germany. And I only was some as a guy just said, that time, never campaign time. They are two abenevi, they are 2 years, they are for the diswa. What the 2 minutes I say, I answer, and did you hear your penny heading? The debate your war. Adophonum, eh, at the Shadeka see Wumpa, internet, no campaign time, and no, the Amin Huni say, Heaven and hell are watching. Once why I can overhead the app, be opposite, Utuabaco, others out to Abaco hell, and out to Abaco heaven. Etinum, the slout, a brano asso. But my dear, so be you say, oh, Munia, and me postpone repent or China, my sister. Oh, dear child, my sacra, a canyon master Mitchell, oh, me the crab cry, and yansa crack a cry, my sacra, a bread in the hole, and mouth. Don't postpone repentance. Don't postpone forgiveness. Would be I am from Swa, as all the channel, now with the two, with the two old day, deep burn and son, with them a general home, eh, bonafide yesterday. And I said, why, J, Pacona, Jenna, from Swa, too. Also, no, some pay used to the chair, as we said, eh, yet the chair. Don't postpone serving God. But swimming ameno, may try and nature, may I give you a bit to my amen ameno, may oh, and nature, sika sems God will be right there, oh, may train, that will from me, say, massa, a bre, any ho, a mount, a brain ye, say, be you a so we are, say, ne, and I say, we. It sounds a Bible, no, I can't prefer say, it's a day, a brebia, any ho, ma, or the senibia, ebra wo no se ebra so se aso ka che se mhumai enso emu edisem na no na ebra no ayede enye edu yemfa homan kosi asem yedere kosi e kosi na debia ya ka debia ka nende ye wonra e wonde ye wochina ye ka nende se wo adwese kra bia ese wo sakra nende enipa ewo enyoma na bi wo se nipa hu ina ye boni yakopon ni nyama ye de abon yakopon yi do do ye chire bradashi ye no boye fo no o ma kristo be de ebewu aji ye obi biara obi ye kristo din bia no obenya nkwa asem na yaka chire no Romans 5 feet yakopon yi do a odo ye chire bradashi ye be fo no e bradashi ye no boye fo no o ma kristo ebewu ye de ebechi ye nti nkwa asem na ye de abrewu se fa kristo so kraje nkwa se kristo pye na hindi mo a obaye ye part of faith obe ka ho to so obo sampa ze urade yesu bisero amene me nemu sampa o wona nkwa eye odia obe wu aje me nkwa te fa so me kra aje nkwa na urade bo amene me timi trase ba so pye a me nemu asifu nyina anyo iraba so obo sampa ye me shram ye nkwa sem ena edi feel like for media ministry ho na edi abre am so mfo akwae fo ena me de bro telephone number 0244869499 0244869499 asemi e free life for media ministry on about je baba nyamishwa.